Velani guys, topic ya lelo iri trick. Nifuna ni kupunzi seni mupangila beats. Ya meneche ikari ye itusha heartbeat. Padeki pali big busy na killer beats. Tiza ya mbili lofaka hi-hat. Not kali sharp, saki lako kali light. Then kweze kako na katempo pangono. Hii yeti pangefuni kubweza kangono. Hapa manje unga fakemo snare. Ye inveka munga kaja kalataka chair. Hosa faka china boy siye lile bear. Suo na wambano nyanga nyama flare. Hapa manje lizamo na makiz. Not yali sofu nifuna ya majiz. Ya jaye yanga nipele keko overseas. Ya kalila kama nomo wankala diz. Ukaribu faka kiki lizi la tupezi. Ya mene ya bakulu cheba langize mayezi. Hapa kiempe ya fika ya koselatu. Kufani kachipiti chechi soko neza matu. Faka moka lead but noti kamu trap. Bwele lako snare kapomba seko clap. Faka koka volume, chosa kona reverb. Chosa kona footy na chosa kona reverb. Hey, ya mveka moon shefa kamo na kick. Ya mene chai kari ye mveka ili sick. Nifuna wazime kutiba siyo jenela. Nika kampaniri bati wonsi wasazi jenela. Haupamu yanga iza choka manje manje. Hello si yavana yefe iku chosa mpanje. Voice ya cheki kichosa veva sala. Nifuna cheba mvese sevingono veva sala. Nikambeko zikomo kuma fans na ma DJs. Vaja veva support ya manimbo yanga these days. Chikanga niku tomoleni na mazina vonse. Support ye mupasa chikanga ni mivose. Mumani faka party playlist tiri yonse. Kuchoka 2010 na lelo tiri tonse. Big busy lizako akapela. Na mula abuela kaya kwene tiza pela. Na inatachosa wako pele wako pela.
Nikonda maningi bears na ma 808. Hello voko yanga please mveke kowet. Ofa Romeo afotoko za sosi ya same tempo. Team ya kwana benze pashot ya Chef Shenko. Apa ili buwa oke, apa ili sota. Ni ma one bad ka stab kaka shota. So apa kalize, leka niganize. Gitai ka shota ni ma one tingamise. Tini kako pose, ni ankeko Pauline. Oenzo baby, ngaliza koka violin. Hey, nanga piano, sina invelemo. Ivi vintu ni kuyesa, unga felemo. Big busy, voko yanga izoleke delay. Wazaziba bwanji kutiwa limo wa mwine. Alpha, itapaya, siya mawaya. After baleka ni imbiseko wa kwaya.
K-A-N-E-Z.
Ni imbiseko wa kwaya.
Busy on it.
Alpha, itapaya, siya mawaya.
Chambega mwishe, chichai export. Exclusive from Hotbed.co.